Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo reka tubareke mu gikurikire
dusangira ijambo
ndabasuhuje abakunzi badusangira ijambo uyu munsi kuri mikro hano i Washington Netienne Karekezi imyaka 55 irashize abanyarwanda urwanda rutangaje ko rwinjiye mu butegetsi bwa demokrasi ko urwanda rusezeriye ubutegetsi bwa cyami tariki 28 y'ukwezi kwa mbere 1961 nibwo abari abayobozi b'u Rwanda mu nzego zinyuranye bateraniye igitarama ubu ni mu karere ka Muhanga batangaza ko u Rwanda nk'igihugu rubaye Repubulika ko ingoma ya cyami isezerewe mu kiganiro cy'uyu munsi nifuje ko twavugana n'umwe mu banyarwanda bakurikiranye imiterere imiyoborere y'u Rwanda kandi bibuka neza icyabaye kuri iyo tariki ya 28 y'ukwezi kwa mbere 61 ndabanza gusaba umushyitsi twatumiye uyu munsi atwibwire
nitwa Celestine Kabanda ndasuhuza n'abatwumva ndasuhuza abaduteze amatwi kandi mbifuriza gutekereza uwo munsi
ndabasuhuje cyane mbifuriza kandi umwaka mushya ambasaderi Celestine Kabanda nibutsa kandi abatwumva ko mwakoze imirimo inyuranye mu butegetsi butandukanye bw'u Rwanda ku ikubitiro nyuma y'uko demokarasi itangajwe mu Rwanda mwabaye umunyamabanga wihariye wa perezida w'agateganyo w'u Rwanda Domenico Mbonyumutwa nyuma yaho kuri Repubulika ya mbere yayobowe na Gregoire Kayibanda muri Repubulika ya kabiri ku butegetsi bwa perezida Juvenal Habyarimana nabwo mwakomeje imirimo inyuranye harimo no kuba ambasaderi ikaze kandi ku Ijwi ry'Amerika uyu munsi nifuje ko twavugana cyane impereye ku gitabo mwatangaje abigikubi amateka yanyu mugaruka cyane ku banyarwanda bikubitiro baharaniye demokarasi muri make cyane iriya tariki 28 mwe mwayibutse muri hehe
kuri uwo munsi nari munyakibanda ariko twarakurikiye ko twari dufite radio twese abafurati twari duhuriyeho nuko ibyabaye uwo munsi turabyumva hanyuma n'abarezi bacu baza kutubwira ibyo bumvise nabo uko babikurikiye ndumva benshi twarabyakiranye ibyishimo hari hahindutse ibintu byinshi
ibyahindutse ni iki
ibyahindutse ni byinshi ariko ndahera ku byahindutse mu mitwe y'abantu hanyuma nkurikizeho ibyahindutse mu butegetsi abanyarwanda bumvise ko hari ikintu gihindutse ari abari bari igitarama ari n'abari n'abari muri za komine dore ko za komine zariho bumvise ko hari ikintu gihindutse bumvise ko umunyarwanda uwo ari we wese yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa agiye kugira imyitwarire itandukanye n'iyari isanzwe ko agiye kugira ubutegetsi noneho bwumvikana ubutegetsi afite mu ruhare ku byerekeye ubutegetsi ku byerekeye ababikoze ndakubwira ko bari barabiteguye bari barateguye revolution y'igihugu ndavuga ihinduka ry'ubutegetsi basabaga ko ubutegetsi bwa cyami bagitangiraga ntibatangiye baburwanya batangiye basaba ko bose n'abandi bajijutse bagira uruhare mu miyoborere y'igihugu bose bavuga bati umwami naveho umwami nagende baramusabaga bati fungura amarembo ubutegetsi bwawe bwoye kwiharirwa n'abantu bo mu bwoko bumwe ariko uko bakabisabaga ni nako ubutegetsi bwagendaga burushaho guka kugandamiza abantu bese kwerekana ko ibyo basaba badashobora kubihabwa ko bitari mu muco w'igihugu.
Abo muvuga Muzehe Kabanda na barabayoboza amashyaka anyuranye ari cyo gihe dutangiriye ku ishyaka Runari, ishyaka Raderi, hari ishyaka MDR Parmi Hutu, hari ishyaka Aprosoma n'andi mashyaka mato.
Niko bimeze, cyatangiwe n'ishyaka Aprosoma cyayoborwaga n'umugabo Joseph Gitera, Joseph Gitera Habyarimana. Wasirida hitwaga Asirida, ubu ni Butare hitwaga Asirida icyo gihe, niwe washinze iryo shyaka. Hanyuma haza kuvuka andi mashyaka, haza kuvuka Runari, ariryo shyaka ryari rishyigikiye ubwami cyane, ishyaka ry'umwami tuvuge. Haziraho Raderi, nayo yashakaga demokarasi, bafite n'ibitekerezo byinshi kandi byiza, ari nabo bayobowe n'umugabo Bwanakweri n'undi Lazari Ndazaro, bari abantu bo mu rwego rwo hejuru, ariko bo ntibashake ko bikomeza bityo, ahubwo ko haba mbese gusangira ubutegetsi, mbese umwami agafungura hakaba mbese icyo bitaga demokarasi. Nabo bavuze demokarasi. MDR Parmi Hutu ryari ishyaka rya Rwanda nk'uko Aprosoma ari ishyaka rya Rwanda, ariko Parmi Hutu yo yaje ifite amatwara maremare igera hose, icengera hose. Abategetsi b'abazungu bariho, abategetsi b'ababirigi bariho, ibyo bakabyumva bakabikurikirana, ariko babonye ko bikomeye bati ni ngombwa kuduha Abanyarwanda nabo ijambo. Nibwo bateguye rero ibyerekeye amatora, nibwo bashyizeho rero itegeko rigera ku baturage, itegeko rivuga ko noneho u Rwanda rutuyemo amakomine aya n'ayo. Ayo makomine akazacungwa n'abayobozi bitwa ba burugumestre bitorewe n'abaturage ba buri komine, bagatora n'abajyanama babo bategetsi b'amakomine. Aba ari abaturage babikoze
ubwabo.
Amatora ya komine abaho mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi muri 59. Bigejeje rero mu kwezi kwa cumi basanga abatsinze amatora Parti Parmi Hutu na Prosoma yaradirigiramo amajwi, ariko Runari ikaba itarashatse gutora. Kubera iki? Kubera ko babonaga ko ubutegetsi bw'ubwami bariho bugisata burenge, banga gutora. Ibyo aribyo byose kuri 26 kwa cumi ubutegetsi bw'Ababirigi bushyiraho umutegetsi w'igihugu nako umutegetsi wa leta ndavuga ba guverinoma Gregory Kayibanda, kuko yari perezida w'ishyaka ryatsinze amatora.
Tugarutse se kuri ya tariki 28 Mutarama 61, mu by'ukuri ku bantu batwumva ubu batazi n'ibyagenze ku buryo bufatika, ku buryo busobanutse neza, icyabaye ni iki?
Guverinoma ya Kayibanda n'abadepite n'ababurugumetsi mbese nabo bose izo nzego zari zaratowe zashakaga ubutegetsi bushingiye kuri rubanda, ariko ntibavugaga ko umwami agomba kuvaho. Nyuma noneho Ababiligi bati hazaba amatora rusange y'inteko ishinga amategeko, bashyiraho itariki mu kwezi kwa mbere. Hanyuma sinzi uko byaje kugenda, iyo tariki bayigizayo, Ababiligi bayigizayo. Kubera ko bayigizayo rero abo batuwe nabo ndavuga ubutegetsi bwa Kayibanda n'abadepute bararakara bati ibyo ntabwo ari byo. Bati reka noneho tugomba guterana tukabitekerezaho. Babwira Colonel Rogis wari president w'u Rwanda icyo gihe, president militaire, bati turashaka guteranya igitarama gukoresha inama y'abatu tukaganira ku bibazo bya politiki
bireba igihugu,
ku bibazo by'igihugu.
Arabemerera.
Yabonaga nta kibazo gifite kuko bari baratuwe neza. Ati muzabikore rwose uko mubyumva. Inama barayihamagaza ministre de l'interieur Jean-Baptiste Rwasa icyo gihe ahamagaza inama y'ababurugumestre n'abajyanama, ahamagaza abari baratuye ko abadepite icyo gihe bagateganya birumvikana na guverinoma yariho nyine yatungaga na Kayibanda. Tuzateranire igitarama ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa mbere ati tuzaganire ku bibazo bya politiki nuko bateranye igitarama ama diskuru yaravuzwe gitera afata ijambo ati ndabona ibintu bikomeye utegetse bwa cyami buratunaniye turabona bwanga bukanangira ati murabitekereza biki Kayibanda afata ijambo ati umva ati dore n'umwami yagiye ntabwo ari mu Rwanda kuko yaragiye mu bwigenge bwa Kongo y'ubwigenge bwa 1960 kutari cya 1963 kwa gatandatu muri 1960 ubwo rero umwami Kigeli yari yaragiyeyo ngo yashakaga no guhura n'abategetsi ba Afrika ibyo byose ibirori byarangiye aho kugira ngo agaruke mu Rwanda Kigeli sinzi izindi nzira yafashe ibyo byose ntabwo yagarutse mu Rwanda niyo guverinoma ya Kayibanda yagiyeho atari mu Rwanda ariko bakomeza kumusaba bati rwose fungura amarembo dusangire ubutegetsi bwawe weye kubwiharira iguru umwami ariko urwo rwego ntabwo turukozeho noneho bigeraho barambirwa bati natwaratuwe twatuwe n'abaturage reka tuzaterane dukore iyo tujye mu nama
iyo nama iraba nibwo
Kayibanda kuri 28 z'ukwa mbere muri 1961 nuko navugaga rero ku iyo nama yabaye ya madiskuru rero bahabuzwe ko ubwo ubwami bunaniranye butagitunganye abaturage kuko bwanze kumva ijwi ryabo noneho ubwami tubukuyeho n'ikimenyetso cyacyo n'ingoma Karinga tuyivanyeho ubwami buvuyeho busimbuwe na Repubulika ingoma Karinga isimbuwe n'ibendera bati noneho dutore umukuru w'igihugu urabyumva
ndabyumva
nibwo rero Dominique Mbonyumutwa atowe kuba president wa Repubulika ubwo niwe wabaye president wa mbere wa Repubulika nawe rero uko ari bubaye president nibwo yagize ati bo noneho nanjye Kayibanda nakomeza abe minisitiri w'intebe kuko yari asanzwe ari we washyizweho n'ababirigi mu kwezi kwa cumi urabyumva
ndabyumva muvuze Dominique Mbonyumutwa abaye president kuri iyo tariki ya 28 y'ukwezi kwa mbere 1961 mu gitabo cyanyu ambasaderi Kabanda mwandika ko mwabaye umunyamabanga wihariye wa president Mbonyumutwa nyuma ku butegetsi bwa Kayibanda mwaje gukora imirimo inyuranye irimo kuba ambasaderi mukomeza ku butegetsi bwa president Juvenal Habyarimana nabwo muba ambasaderi muri make inzira ya demokarasi mu Rwanda mwayikurikiranye muri umwe mu bayobozi b'igihugu navuga musubije amaso inyuma ubu turavuga imyaka 55 uriya munsi wa demokarasi wemejwe mu Rwanda n'impinduramatwara abubu abakiri bato abatazi uwo munsi icyo mwababwira mwagira muti demokarasi irasesuye demokarasi iracyashakishwa cyane ko uriya munsi wa demokarasi mu Rwanda harabari tuvuga ko ari nka kudeta muri make ntuvuga ho rumwe
abatwumva ni benshi bari n'amoko menshi bafite n'imyumvire itandukanye ariko harabatwumva bari icyo gihe yenda bari bakiri bato nako simbishidikanya bari bakiri bato bakurikiye ubwo butegetsi bwashyiriweho igitarama bazi ko bishyiraga bakizana ko bisanzuraga ko bari bafite ijwi ryabo ryarumvikanaga ibitekerezo byabo byarumvikanaga nubwo byose bitakirwaga na bose ariko iyo ni demokarasi kuko muri demokarasi umuntu afata igitekerezo abona cyubaka igitekerezo abona kimunogeye ndetse akaba yagiharanira abo ngabo bariho baracyariho abo ngabo nababwira nti uwo mwuka mwari mufite icyo gihe ayo mizero mwari mufite icyo gihe ayo matwara mwari mufite icyo gihe yo kugira ijambo mu gihugu yo kugira ubutegetsi mwishyiriyeho yo kubushyigikira ayo mizero ubu ngubu yaracogoye kubera ko demokarasi mwaharaniye yarashimuswe ntabwo iyo demokarasi ikiri demokarasi Repubulika mwaharaniye igisigaye cyayo ni izina ariko ntabwo ari bike kubona izina rigikomeza aho ngaho genda cyabyishimira ku giti cyanjye ku iryo zina rikiriho noneho rero abatwumva batabaye muri iyo Repubulika cyangwa se batanayishyigikiye ndetse bumva ko iyo Repubulika itanabayeho cyangwa se yari mbese yashenye ibintu
ni harabayita harabayise coup d'etat harabayise abo bukiruri bita ko ari kugumuka ni nko kwivumbura ku butegetsi bwariho
kwivumbura oya na matwara y'imindu ya matwara mbese ubutegetsi bwashatse ko rubanda rugira ijambo igihe rwo hari ashobora kuba ubutegetsi buda rubanda rudafite n'ijambo urumva ko ubwo butegetsi buba butandukanye n'ubwo ngubwo bwagiyeho kuri 28 y'ukwa mbere 61 jye nabwira abo ngabo bamenye repubulika ya mbere bamenye repubulika yashyizeho igitarama n'amatwara yatangarijwe igitarama abayamenye abayabayemo nababwira nti nimukomere nimwihangane nimukomere ku bitekerezo no ku byifuzo bya demokarasi kuko niyo nzira y'amahoro ahamye niba nta demokarasi yari ntabwo mbona amahoro mu baturage ntabwo nyabona n'imitwe ya rubanda iremerewe mbese nayo ngiye kuvuga nti kuri demokarasi muri mu kintu nakwita icyunamo cya demokarasi kuko demokarasi mwaharaniye basu na basukuru baharaniye iyo demokarasi nkiriho mukomeze muyiharanire kugeza igihe izongera ikagaruka izagaruka yambaye rwa rwa mbere izagaruka yambaye umwambaro mushya kuko turi mu rundi Rwanda nyine byarahindutse icyo gite mvuga ni umuntu ushaka demokarasi mu Rwanda arapfukiranwa kuko adashobora kwinyagambura ngo isanzure avuge n'icyo navuga
n'iryo jambo ngira ngo mbashimireho ambasaderi Celestine Kabanda nibutsa abatwumva ko twaganiye uyu munsi kururi ya munsi wa demokarasi mu Rwanda itariki 28 y'ukwezi kwa mbere 1961 ndabashimiye kandi
komera karekezi urakoze nawe
tukivuga kandi kuri uwo munsi itariki 28 y'ukwezi kwa Mutarama 1961 ejo bundi kwa kane tariki 28 y'uko kwezi ni imyaka 55 nyuma y'iriya tariki umwe mu banyarwanda bahagurukiye guharanira demokarasi bwana Paul Rusesabagina yatangaje ko aziyamamariza umwanya wa president w'igihugu mu Rwanda mu matora azaba mu mwaka utaha wa 2017 mugenzi wacu Edi Rwema yaganiye na bwana Paul Rusesabagina ubwo yari hano i Washington.
Bwana Paul Rusesabagina, turagushimiye cyane kano kanya uhaye radio Ijwi rya Amerika kandi tukwifurije umwaka mushya muhire w'2016.
Murakoze cyane Bwana Rwema, namwe kandi umwaka mushya muhire kuri mwebwe n'abanyu.
Niki kibagenza muri uyu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC?
I Washington DC nahagenze kenshi kuva mu myaka myinshi ishize kuva muri za 2000 ariko uyu munsi ndahaje kubera impamvu zikomeye kandi z'ingenzi uyu munsi abanyamerika bari basanzwe banzi nk'umuntu witwa humanitaire nk'umuntu uharanira gusa uburenganzira bwa muntu ariko uyu munsi nje i Washington kubwira abanyamerika n'abandi bose bo ku isi yuko ninje no muri politique mu buryo officiel uburyo bugaragara
kwinjira muri politique icyo ushaka kuvuga ni iki
icyo nshaka kuvuga nuko uyu munsi natorewe kuba umuyobozi w'ishyaka rya politique nyarwanda ryitwa Party for Democracy in Rwanda cyangwa Parti pour la Démocratie cyangwa ishyaka riharanira demokarasi mu Kinyarwanda iryo shyaka rero icyo riharanira kimwe n'andi mashyaka yose ajya muri politique nuko umunsi umwe ryazayobora natwe rero icyo twifuza nuko umunsi umwe bitarikera perezida w'ishyaka ryacu cyangwa ni umuyoboke w'ishyaka ryacu uzi ishyaka rizaba ryatoranyije nawe yagenda kiyamamariza kuyobora u Rwanda
mu bitangaje hasigaye umwaka umwe gusa kugira ngo mu Rwanda habe amatora y'umukuru w'igihugu mushatse kuvuga ko muri ayo matora ishyaka ryanyu rizaharagarirwa
ubundi dufite kugeza ku mezi atatu amashyaka yose ashaka kwiyandikisha kugira ngo azajye mu matora bayaha ukurikije itegeko nshinga ry'u Rwanda amezi atatu yo kwiyandikisha ndikaba ari mu gihugu natwe rero ubu ngubu turimo turareba uko ibintu birimo bigenda Rwanda ariko dukurikije uko ubutegetsi bw'u Rwanda bwifashe uyu munsi ahantu umuntu maze imyaka 21 ari ku butegetsi inarenze ukabona yongeye guhinduza itegeko nshinga ku itegeko nshinga rimeze nk'ikote umuntu yidodeshereje akurikije we uko angana yari dodesheje muri 2003 abuye y'imyaka 7 kubye kabiri iba 14 ezaba 14 mu kwezi kwa 8 kwa 2017 uwo muntu rero n'ubu ngubu bakahagiye kumwongera iyindi myaka 17 no kuvuga nk'uko itegeko rishya bakoze ry'172 mu itegeko nshinga nyarwanda riteganya yuko president uri uyu munsi aramutse yongeye kwiyamamaza bamuha indi myaka 7 yitwa noneho iyinzi bacyuho irazibikiye cyuho nuko biva umuntu kandi akabashobora no kuzongera kiyamamaza izindi mande byiri urumva ko ibyo bintu bizaba bitakiri demokarasi byamaze kurenga demokarasi ijya noneho mu buyobozi bw'igitugu ubwo buyobozi bw'igitugu rero nibwo PDI iriho mure iharanira guhindura
hari abavuga ngo ayo mategeko maze kurondora bakavuga ko yemejwe n'abanyarwanda 98%
icyo nicyo kimenyetso cyiza cyerekana ko nta demokarasi hari nta na rimwe abantu 98% bajya bemeza ibintu muri demokarasi zose ku isi iyi Rwanda yabibaye ya mbere aho abanyarwanda bose nta wibeshyitso uketse waba yatoye nabi gusa bose batora ikintu kimwe kugeza ubwo yewe n'abanyururu bari mu nzu z'imbohe nabo tuvuga yuko bifuza yuko umuntu umaze imyaka 20 afunze ari wakongera kugaruka iyo demokarasi ntabwo isanzwe ni y'u Rwanda koko gusa
uvuze ko utangaje kumugaragara ko winjiye muri politike yurebye umwuka wa politike mu gihugu umutekano ko wifashe n'abandi bakubanjirije muri politike ubona bishoboka ko utavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu Rwanda yakora politike mu gihugu
nta kujya tayikora kuko abanyarwanda bavuze neza bavuze imigani ibiri iteka ryose ikunda kunyibutsa kunyutsa ibyabaye kugira ngo dutekereze nibiriho bibuye munsi ndetse nibizabikurikira umunyarwanda yaravuze ati nta mvura idahita nta nijoro ridake ibiriho rero mu Rwanda ni ibintu byabayeho biriho ariko byanze bikunze bizageraho birangirira
ikizere cyanyu mugishingira kuki
ikizere cyacu tugishingira yuko urebye community international ibihugu byose by'amahanga byari bishyigikira u Rwanda ubona gushyigikira u Rwanda kwabyo kwaragiye kugabanuka ubona ikizere byari bifite mu byo u Rwanda rwagiye rukora wabonye cyangwa se abanyarwanda biboneye uko ejo bundi ibihugu byari bisanzwe bishyigikira u Rwanda nka za Etats Unis nk'Ubwongereza Uburayi New European babonye ukuntu bafata icyemezo bakavuga bati icyifuzo cyacu suko Perezida Kagame yagumaho ahubwo nuko Perezida Kagame yadukorera ibyo yadusezeraniye kandi koko ibyo yari yabasezeraniye mbere yari yagiraga ati ndamutse nibeshye nkaje nkavuga ngo maze imyaka 20 ku butegetsi kandi ntabwo nateguye uzansimbura ubwo naba ntacyo namariye igihugu none imyaka 20 irashize wa muntu ntabonye nta kugeza ubu nta wundi ushobora kumusimbura ese hamutsagize ikindi kintu kimubaho niba atinya yuko hari ikindi cyaba mu Rwanda adahari icyamubaho none cyangwa ejo byagenda bite
avuga ko abaturage aribo babimwisabiye
none se abaturage babigira bate ko uwo muntu ari kamara kandi ko ari bamugize kamara ukurikije uko abyivugira icyakora yagiye nkunda biriya bintu kuko hari n'abandi benshi babivuze uko amatora yo mu Rwanda agenda ni nk'uko umwe mu badiktatori b'ibihangange yabivuze uwitwaga Joseph Stalin yaravuze ati murya jyewe simbabazwa n'abatora sibo bantera inkeke n'impungenge jyewe impungenge nziterwa n'ababara amajwi bakababara amajwi nibo banjye
bwana Paul Rusesabagina hari benshi bakubanjirije muri politike bagerageje kujya gukora politike yabo mu Rwanda hari Madame Victory Umuhoza kugeza ubu ngubu uri muri gereza mu Rwanda wowe ntibigutera ubwoba
none twagira ubwoba twajya he uragira ngo se dutinye gufata inshingano zacu responsibility twahawe iki gihugu cy'u Rwanda ni igihugu cy'abanyarwanda bose nta muntu numwe ro ugomba kukigira kukigira umwe ariko we ngo avuga ati gyewe bari abandi bose ndabimiriye ngo kuko ngo bamwe baje akabafunga ngo natwe twese tugende ntabwo azadufunga twese
ariko wowe byari binasanzwe bizwi ko bakomeje kukugenda aho hari nibirego bakunze gukureka
bandeze byinshi ntaho batandeze kuko bandeze hano muri leta zunze ubumwe za Amerika bifata ubusa bandeze Bruseli mu Bubiligi bandeze muri leta y'Ububiligi bifata ubusa basanga ibirego ari bihimbano bandeze muri Nations Unies basanga nabyo ari bihimbano ibyo rero ndabimenyereye cyane ndetse nageze naho na bashaka no kungonga mu modoka nabyo bifata ubusa burya byagezaho n'inzu yange bayitera Bruseli inshurenye bayibomora bayimena bakaza bagatwara ibyo bashaka amadokima cyane cyane icyagiye ahubwo kinshimisha muri ibyo bintu nuko mu buhanga bwabo batwaraga cyane cyane amadokima yanditse mu Kinyarwanda ayanditse mu Kizungu ntibayajyane kuko yanditse mu Kinyarwanda niyo yaboroheraga bizagezaho ambasade y'u Rwanda i Buruseli yimuka ava mu nzu y'ambasade aza gutura inyuma y'urugo iwanjye leta ishaka kuntera ubwoba ishaka kuntera icyokere ntabwo nigeze na rimwe nimuka muri iyo nzu ngo mvuge ko kuvuye umunsi nyivuye mu nyimaze imyaka 18 ntabwo rero gutera abantu ubwoba ntabwo ibyo bizatuma barekura yewe ahubwo nkunda igihe cyose hari umuntu ushaka kuntera ubwoba kuko arushaho kunyereka ko mfite uburenganzira ntari ndimo mparanira
kana rusesabagina uvuze ko ugiye gutangira politiki mufite abayoboke mu Rwanda
abayoboke turafite nese niba dufite impunzi tuvuge 500,000 hanze y'u Rwanda ko i Bugande hari abanyarwanda batagira umubare ko muri za Kongo hari abanyarwanda batagira umubare ko muri za Burundi hari abanyarwanda batagira umubare buri munyarwanda wese afite havuka haba ku murenge mu gihugu hose ibyo rero ntabwo umuntu yavuga ko nta banyarwanda nta bantu abayoboke afite ahubwo abayoboke nuko bicecekeye umunyarwanda aci mu Bugande neza aravuga ati nubona n'inkitashye tabira ntuzibishye ko idashaka iyayo
mu itegeko nshinga hari ingingo ivuga ngo kugira ngo wiyamamarize kuba umukuru w'igihugu nta bundi bwenegihugu bugomba kuba ufite
ntabwo ari inzitizi kuko niba ngombwa yuko twese dukurikiza itegeko nshinga ry'u Rwanda ariho uyu munsi uretse ko ibyo ngibyo ari bishya kuko nzi neza yuko na Perezida Kagame yari afite n'ubwenegihugu bw'u Bugande n'abandi benshi kandi barabufite hirya no hino cyangwa bari babufite niba ari uko nk'uko itegeko nshinga riteye natwe tuzarikurikiza byanze bikunze niko bigomba kugenda ariko bigomba kubaho
ni ryari abakunzi bawe bapfuye kugutegereza mu Rwanda
ntabwo nababwira umunsi cyangwa igihe ariko icyo nababwira cyo nuko byegereje
uriteguye kujya gutangira politiki yawe mu gihugu cy'u Rwanda
kandi ubona naje kwivugira hano Washington DC ariyo capitale y'isi yose
ni ryari muteganya kwandikishishaka
nabyo nyine biri mu misiri imbere
kubayoboke banyu kubanyamuryango
ubutumwa kubayoboke bacu kubakunzi bishyaka kubari haranira nuko twabwira tuti abababaye mu gihugu kuko harabababaye hari abatagira urwinyagamburiro badashobora kuvuga icyo bashaka harabarengana buri munsi mu gihugu abo bose nababwira nti mwebwe bavandimwe bayoboke bishyaka ryacu mwihangane turi hafi ku rugi turakomanga mu ijo cyangwa ijo bundi muzabona twinjiye
abavuga ngo ibi mutangaje uyu munsi ni nk'ibindi byagiye bitangazwa n'abanyapolitiki babahanze igihugu
ababivuga rero ndasubira kuri y'amagambo nababwiye avuga ko burya nta joro ritagira aho rikera ijoro ryose ribaho kandi rigacya uyu munsi twebwe turashaka yuko ibiri mu Rwanda bihinduka u Rwanda rukaba rw'abanyarwanda bose tukabona noneho tukabona tukunga abanyarwanda PDL ikabona ikuba ku Rwanda rwa twese tungana tureshya nibwo buryo bwonyine abanyarwanda bazagera ku cyo bashaka kandi noneho tutabikoresheje imbunda ahubwo tubikoresheje ibiganiro
bwa na Paul Sezabagina perezida w'ishyaka PDL Humure turagushimiye cyane kano kanyu ha radio ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Rwema.
Ndagushimiye Edi Rwema. Namwe abatwumvise uyu munsi mu kiganiro dusangira ijambo ndabashimiye. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi